ni mwanga mimi siwoni tena. Na kama kuna chumvi mimi sina ladha. Mwanga umepotea, ladha imepotea. Yesu we,
oh Yesu,
nakuitaji.
Oh Yesu,
Yesu we,
oh Yesu,
mi nimepotea.
Taya hayangazi tena, hayangazi. Chumvi yangu haikozi tena, haikozi. Taya hayangazi tena, hayangazi. Chumvi yangu haikozi tena, haikozi.
Wewe ndiwe mwanga wangu, wewe ndiwe chumvi yangu. Ukiwa ndani yangu, nitakuwa mwangaza. Nitakuwa chumvi ya ulimwengu. Yeah. Nitanyosha mikono yangu juu, kukuinua wewe. Nitanyosha mikono yangu juu, ishara ya kujitoa kwako. Nitanyosha mikono yangu juu, kukushukuru wewe. Kuimbia sifa Bwana, yeah. Baba we,
oh Yesu,
nakuitaji. Yesu we,
oh Yesu,
nakuitaji.
Oh Yesu,
nimepotea.
Taya hayangazi tena, hayangazi. Chumvi yangu haikozi,
chumvi yangu haikozi tena,
haikozi.
No, 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 no.
Taya hayangazi tena,
hayangazi.
No, 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 no.
Chumvi yangu
haikozi,
chumvi yangu haikozi tena,
haikozi.
No. No, 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 no. Nakuitaji Yesu. Yeah. Yesu. Tunakuitaji Baba. Mm.